Usiku umekuwa mrefu kuliko kawaida. Macho yao kwangu mimi yakawia kufika. Kulala imekuwa tabu, singizi umekatika. Mawazo mengi yamefunika kichwa. Nyota ya mashariki, mbona ufiki? Natamani kukuona. Asubuhi fanya haraka. I need you.
Oh, nikikona, minikikona, wenda nitafarijika.
I will be free.
Oh, nikikona, minikikona, shida zitasaulika.
True that.
Oh, nikikona, minikikona, wenda nitafarijika.
I will be free.
Oh, nikikona, minikikona, shida zitasaulika.
That's right. Meuteka ubongo wangu, na waza siwazui. Loyaweka moyoni mwangu, wala siajui. Spokuwa na inakuwa tabu, mateso na adhabu. Nifanye nini mimi, niwe nawe baby. Nyota ya mashariki, ona ufiki. Natamani kukuona. Diamond, asubuhi fanya haraka. Let's go.
Oh, nikikona, minikikona, wenda nitafarijika.
I will be free.
Nikikona, shida zitasaulika.
True that.
Oh, nikikona, minikikona, wenda nitafarijika.
I will be free.
Minikikona, shida zitasaulika.
That's right. Beautiful is what you are. Yeah. I just wanna be with you, girl, for the rest of my life. I say beautiful is what you are. Yeah. I just wanna be with you, girl, till death decide who is going first.
Oh, nikikona, minikikona, wenda nitafarijika.
I will be free.
Oh, nikikona, minikikona, shida zitasaulika.
True that.
Oh, nikikona, minikikona, wenda nitafarijika.
I will be free.
Oh, nikikona, minikikona, shida zitasaulika.
That's right.